Dada buatika wala langalea mukuibala shakoma kudoku mwakwe. Inshatina, which means patalo tuibila na fiti.
Rico
Nishi mulomfa wune fene mpunda mwatu 106.
No doubt.
Leka tuba bombele Hale na ya mamu kuiva nshitina Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Nali 6 years Nishindi chufa na Hey
What?
Hale na ya mamu kuipa ya nivo Nishindi chufa na I was young Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Namu chelo wa mweba flashi mwe Nambile fiasso nchili na 10 years AK-47 nishinda chitali yesi 12 years vankwele kama ranki Kashiri pulani ya kuiba muma banki Oilo tufumia muma tanki Na sambili leluga ukwambila pulanki Screwdriver tuenda ni mitape Bosi wesu ni pwana wantepe Avena tumi vena wastada chile Muma dhalandi mfuti gishari nu Amuko tuiba na malonda Tufuma na katema polisi ukuponda Alanda peula mazali nyumu Ama teza ni jivi ni chipumu Ama kamila tamba ama kamila Accountant kwe mwebe manager sela Hale na ya mamu kwe vanshitina Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Nali 6 years Nishindi chufa na Hey
What?
Hale na ya mano kwe paya nevo Nishindi chufa na I was young Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Namu chelo wa mweba flashi mwe Pleni yandi ni Italia ni jobu Apali mane tuba teka pastofu Wanu question yaba kwisa sefu Frack mask no kunjishiva teti Paka tono perfume na suti Black itola na fake mane seti White collar jobu inesha ishiva denti Very cute ishina innocenti Umu nandi ali captain solo Simple guy but nali kwata biulo Uchitefi ya kalumba nishishari na Napita mumuli ila life pafulan aba nandi nali nabo bali pafula ama tv to send up ama window na pano ndi vengi twashama wido lokule kawe pantu yali kosa kendo kale na yamba mukweva shitina nishindi chufa na chachine nishindi chufa na nali 6 years nishindi chufa na hey
what
kale na yamba no kwepa ya nevo nishindi chufa na I was young nishindi chufa na chachine Nishindi chufa na Namu chelo wa mweba flashi mwe Hale na yamba mukweva nshitina Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Nali 6 years Nishindi chufa na Hey Hale na yamba nukwepa ya nevo Nishindi chufa na I was young Nishindi chufa na Chachine Nishindi chufa na Namu chelo wa mweba flashi mwe Seven spirit
Seven spirit
Top man topizo Ino intercity,
ino intercity.
Big man, big America.
Yes,
big man, Nishimumbi.
Mr. Famous,
Sansi,
Sansi.
Mr. Gaston,
yeah.
Mwanamfumo,
mwanamfumo.
Kabamba,
kabamba.
My boy Fenji, my boy Fenjizo. Stanislas 105 at Shan.
Five.
I bet it go. Navambi, navambi.